umprofethi angazi noma ikhona yini maqhawe into elingayihlanganisa nje nihlanganise nanibone bafethi nenza njani kule ngoma ethi uziliphathe kahle ivangeli angazi kufana ikhona yini into ongayenza lapho sithi nyakaza nje sithi nyakaza into encane hayi kakhulu bafethi ngoba ngiyahefuzela sizothi nje 162 ngenxa yesikhathi oh Nkosi yami siyesibeze besho njalo ke nathi oMC bethi ngenxa yesikhathi nathi ke sisho kanye nabo nganza bethi sithi ngenxa yesikhathi uzuliphathe phathe kahle le ivangeli uzuliphathe phathe kahle le ivangeli angazi khona uzuliphathe phathe kahle le ivangeli nanyanga sithemba uzuliphathe phathe kahle le ivangeli ayinyanga sithemba
Take it.
Hey, come on, Sophie.